yewtere sukaɓe malf
gila e fuɗɗode kabaru kasara o to nokku kamɓe eguɓe falajeɓɓe joi 1 anñaji lubbuɓe gaɗi juuɗe en jiiɓa sukaɓe gonɓe tuɓe tottama ko heewi keɗɗanna Thiamogo Traoré goto yimɓele gollirde yirwere
ɓe
mbara temeɗe jeegom e capanɗe joyi en joyi yimɓele gonɓe hakkude mabɓe keɓɓe torra ana woodi ɗum sukaɓe temeɗe nayo e capanɗe joyi en jeegomo joguiɓe hakkude hitande e duuɓi sappo e ɗiɗi ñande noga e goho lewru ndu yitti nangui nokku o saabi muɗum yimɓele hewɓe gaɗi faabaji ɓuuri foof banggal kadle sukaɓe fedde wotere wardi jaati kadle kewɗe sukaɓe ɓe gaɗi ɗum ƴewtagol banggal cellal sukaɓeɓe
à l'endroit des enfants d'abord.
Joni won cilol ɗiɗowol yitina nangga nokku d'accorde e guɓeɓe ɓeɗo sukaɓe dulluɓe kuteji kabaru yite jiidi jaati e torra muɗum ndenno yila mabɓe yoɓe gattane hakkillo ɗiɗo wattuji tiɗuɗi ɗi
gongal leggal ba ngal wulde ɗo huɗuɗo dubi torrimen ɗu guiriñamen fof boni wala fo yaltinime ngal dubi ngal dubra hees wala fo yaltinime ɗo fuɗum boni min daara juɗɓol wala fomin joyi
dokkal heɓagal wakkati juno e tawede foof gollirde humaninde yirwere jamare hultiwide faabaji no hasindina fa hande keɗɗana Thiamogo Traoré gollowo le gollirde nde wonno hultiɓe anniya faabade ka min jeeyaɓe tafo kureji naga enne mursiɓe kala ko jogui so banggal suwaɓe kay ñamduji ɓe ɓuuri hasindinade won fedde tottiɗo min hakke tonno e feccere maaro nebam e kosam so gonga haalemi noon gassinide faaba fa hande honjotoɓe heɓe hultiwide ko ɓuuri kay yo heɓande dabare ruttugol ɓeɗo egueɓe yalla eɓe hiisa e hon ɗiɗo bonandaji
yewtere sukaɓe malfu wonno